Blog Talk Radio.
Nibonye zwa ningabo kwangango kokera kwagahindura kiri mu biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare mose yaganye intwaro yacu ni demokrasi iganye vitano tutapangura nimosho twigoboto ikera vuba niduteze igitugu n'ubwitanize
nibiriye mu iteme nihurukira mu igabano ntabago zikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare mose yaganje intwaro yacu ni Ikanye gitano ndavangura Nimusho tibobo tulikera kuba Nizuke tigitu bulu kitanize
Maburu kieri munga bifuga Betura nirumucho kuchinyi nguru Kuba kumucho kuro herana Dwebri wese kwishira kizana Mase kuba sire kubiyume Muri demokrasi vira machenga
Mamare mose ya ganje Mwari ya tuni demokrati Ikanye vitano utavangura Nemusho tigo boto ikera kuba Nizuke vijitu kuno kita nize
Umona rbuwa tuni nyavu tatu Tatu gatu tutarete gatwa Tuzaruba na mona mananiza Na maga voneko tuzuzanya
Mamare mose ya ganje Mwari ya tuni demokrati Ikanye gitano utavangura Nimusho tigo boto ikera kuba Nizuke vijitu kuno kita nize
Tupite vyeshe duhuri yeho Tukuri muri mutazi dutandukanya Yosa menyeko nunda babara Wawasane na mbere kirimo Maiko tuwa kire kubiyoge Muri demokrati zira machete
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare mose ya ganje intwaro yacu ni demokrasi ikanye gitano tutavangura nimusho tigo boto ikera kuba niduteze igitugu n'ubwitanize
rukiba singinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro
ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare mose ya ganje intwaro yacu ni Ikanye gitano utavangura Nimusho tigo boto ikera kuba Niduteze igitugu n'ubwitanize
Ndi Rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya Kanyandekwe Ndi Rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda Iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
Radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2021 mukaba muri kumwe nange Chantal Nyange muri studio za Radio itahuka bakunzi ba Radio itahuka rero nkuko mubimenyereye kwa kane ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda ku munyarwanda yakubititse ku munyarwanda yahwereye ku munyarwanda n'imyagupfa bitewe na kariya gatsiko kayoboye u Rwanda kamubangamiye kariya gatsiko kabangamiye umunyarwanda kariya gatsiko kabujije umunyarwanda majya namaza kariya gatsiko kabujije umunyarwanda kubaho umunyarwanda n'inyagupfa umunyarwanda n'inyaguhwera umunyarwanda ntakigira n'uburenganzira bwo kubaho umunyarwanda ntakigira uburenganzira kwiga kondo ye umunyarwanda yarihebye umunyarwanda n'inyagupfa n'inyaguhwera bikazarangira gute ni kibazo gikomeye cyane naho abanyarwanda bo kuhaguruka bakirwanaho bakunzi ba haditahuka rero muri iki kiganiro turi burebere ingingo eshatu aho turi burebe ukuntu hari ibintu by'imibiri y'abanyarwanda igenda ivumburwa ahantu henshi kandi bikaba bigaragara neza yuko abo banyarwanda ari abanyarwanda babahutubishwe na FPR mu gihe yari igeze mu Rwanda ukaba usanga bamwe batereranwa bamyirabo bavuga bati sitwe twabishe abazishe bari bo bazajya bagenda abo bahandi ukaba usanga rero ari ikibazo kimaze gufata intera ndende tukaba twibaza uko bizarangira bitatuyobera ukaba rero turi burongere turi butere amaso kuri ya raporo de Klerk ku byo yavuzeho tubiko tubigereranya cyangwa dukora lo lien ni nkuru David Himbara aherutse kwandika agira icyo abivugaho inkuru ya gatatu rero tukaba turi urebe uko n'abanyarwanda basigaye rwose bafungiwe mu Rwanda ukuntu Rwanda ari prison Rwanda ni prison rwose a ciel ouvert Abanyarwanda barasabwa za visa barasabwa amafaranga ngo kugira ngo basohoke mu gihugu kandi bari mu bihugu bituranye ukajya mu Burundi ngo nusabe visa ugiye muri Congo ngo nusabe visa kandi hari ibintu baba batubeshya ngo biriya ngo kujya muri biriya bihugu bya yase baravugaga yuko ngo ama carte d'identité ngo ariyo ngo agomba gukoreshwa ese ibyo bintu koko birakoreshwa ese cyangwa nibyo baba babeshya byari ukugira ngo babeshye abanyarwanda n'isi yose mu bintu byabaringa bacura bitabaho reka rero ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu
urakoze Chantari uranyumva
yego ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze nanyi ndakumva neza cyane ndagushimye kandi ndagushuhuje we na Serije mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ngasuhuza n'abanyarwanda bose badukurikiye ubu ngubu kandi bakunda radio itahuka mu buryo bw'umwihariko nsuhuze n'abayoboke bacu b'abanyarwanda aho bari hose n'abandi barwanashyaka abandi mashyaka yose aharanira demokarasi aharanira impinduka ndetse n'abantu muri sosiyete zibiri bose turabashuhuje mbere yuko rero ntangiye ikiganiro cyacu cy'umunsi tariki 29 z'ukwa kane 2021 reka mbanze nshake abo dufatanye ikiganiro banze basuhuze reka mpere kuri Cedric urahari
halo ndahari muranyumva
ikaze mu kiganiro Cedric nawe wafata akanya ugasuhuza batwumva
murakoze ndabanza mbasuhuza Bwana Kabagema ngasuhuza Chantal na Serge kubyuma nasuhuza n'abandi turaba turi kumwe mu kiganiro nasuhuza n'abanyarwanda batwumva inshuti y'abavandimwe umwihuriro nyarwanda n'abandi muri opozisiyo yewe na babandi bo muri FPR baturwanya nabo turabasuhuje n'abantu bose bakunda u Rwanda turabasuhuje
urakoze cyane reka njye kwa Jean Pierre urahari
anyumva
wintra ndakumva Jean Pierre uratwumva nawe
ndakumva cyane Edouard reka mbanze ngusuhuze utegura iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage ngasuhuza Cedric amaze kumva kano kanya na Chantal Inyange kuri introduction nziza duhaye ngasuhuza na Serge ku buhanga bw'ibyuma n'abanyarwanda bose bari kutwumva n'abakurikira cyane cyane radio itahuka ngasuhuza kandi abantu bose bahagurukiye iyi mpinduka baba bari mu gihugu aba no hanze na ndabashimiye rero ubu turakomeza
urakoze cyane ubwo ntagira undi uzaba aratubwira hari undi waba wahageze Chantal ngo utubwire reka ndebe
ashobora kuba hari byiringiro
byiringiro watwumva halo byiringiro uratwumva mukuru wacu uratwumva ntabwo ari kutwumva igihe byose ubwo naza muratubwira ibyo byose numva yenda ashobora kuba hari wenda hari ikibazo cya tekiniki gihari ubwo naza uze kumbwira tumwakire mu kiganiro Chantal bo uyu munsi rero tariki ya 29 z'ukwa kane 2021 turafite ikiganiro kirimo ingingo eshatu twabateguriye hari n'izindi ziyongeraho ebyiri turagerageza kuvunagura amagambo kugihe dufite n'igitoya ingingo ya mbere turaganira ikibazo cy'imibiri y'abakekwaho kuba ari abahutu iyo mibiri ikaba yarashyinguwe mu rwibutso mu cyubahiro mu rwibutso rwo mu ruhango ni mibiri turagenda turabisobanura mu kanya ibyo ni ibintu biri mu ntaga ibintu duhimba ni ibintu biri mu nkiko ni ikibazo abanyarwanda batuye bazi ubundi turareba ikibazo ingingo turayihuza ni ingingo ni nkuru Himbara yanditse avuga ko Kagame yasa nkaho yateye icyuhagiro ubufaransa akavuga ko ubufaransa buta murare ya maraporo bakoze basa nkaho bakoze bayakomanze ba Kagame agasa nkaho yemereye ubufaransa ko ubufaransa bwa muri raporo ya Duclerc ivuga ko ngo raporo ivuga ko ngo ubufaransa ngo nta ruhare bwagize muri genocide donc ntabwo ari complice ntabwo ari ubufatanye cyaha muri complice ngo bwararangaye wenda musa nkaho buhuma amaso ntibwakore ibyo bwagomba gukora ariko kuva ngo abafatanye cyangwa se complice ngo ntabwo ari byo kandi Kagame ngo kubona bemerera kiriya kintu akavuga ko nta complicité muri genocide bari abafaransa ngo bakoze ubufa cyangwa se ubufaransa bwagize ngo ni nko kubutera icyuhagiro ariko ngo yabikoze mu nyungu ze bwite muri mujyo bita opportunisme ibyo nabyo turabireba turabihuza n'iriya ngingo ya mbere ivuga ko hari abantu bakekwaho kuba ari abahutu bashyinguwe mu rwibutso rwo mu ruhango nabyo ni ikibazo cy'inyungu za FPR yo ifitemo inyungu yo mu nyungu zayo ishobora gufata abahutu ikajya kubashyingura imibiri y'abahutu ikajya kuyishyingura mu nzibutso zigenewe ubundi abantu bazize genocide abatutsi ariko rero iyo FPR ifitemo inyungu byose abantu bose yishe nabo irabafata ikajya kubashyira mu nzibutso ibyo ntago ari ibintu bishyashya tutuye tubimenyereye ubwo rero ziriya nkuru zombi turazifatanya ikindi turareba ikibazo cy'amaviza ngo abaturage bo muri Rusizi ngo basigaye bakwa amafaranga 30,000 ku mezi atatu ngo ni amafaranga 10,000 ku kwezi kugira ngo babone viza yo kubinjiza muri Congo kandi tuzi neza ko ibyo bintu bitabagaho izindi nkuru tuganire ebyiri ni nkuru ivuga ukuntu ibintu biri kuregwa mushiki wabo iriya organisation y'ibihugu bivuga igifaransa witwa OIF itegeko na mushiki wabo barimo kwirega ibintu biteye ubwoba barayirega ibintu bya ruswa barayirega ibintu by'ikimenyane barayirega ibintu byo gusesagura umutungo n'ibindi byinshi ibyo ngibyo turi bushake byiringiro abidusesengura tubwire ikintu kiri muri iyo nkuru kugira ngo n'abandi abanyarwanda bandi bamenye uko byifashe ibyo mushiki wabo arimo gukora muri OIF ukuntu bimeze ubu ngubu indi nkuru turi tuganireho ni inkuru ahantu Kagame yavuze ngo ko Kagame ngo abona ikibazo cy'ibiribwa bikeya muri Afurika ngo aho gituruka afite ukuntu we abisesengura ariko turabona ko mu busesenguzi bwe harimo ikinyoma cyinshi hakaba harimo n'ubushishozi buke cyane nizo mpamvu iyi nkuru tuyigarukaho Kagame agomba kuba atazi ikibazo aho gituruka kubera ko ibyo avuga ntabwo ari byo akora rero turagerageza kubereka ibitekerezo biciriritse cyane bya Perezida Kagame ku byerekeye ikibazo cy'ibiribwa muri Afurika turebe ibyo akorewe uko bihagaze mureka ndebe niba byiringiro yaba yaje byiringiro urahari
ndakumva
byiringiro natwe turakumva neza cyane amakuru
komera cyane komera naho nitabye kare ntabwo sinzi impamvu utanyumvise ariko
ntabwo nakumvaga byiringiro turagushimiye cyane kuba waje kwifatanya natwe mu kiganiro wafata akanya ugasuhuza abatwumva noneho tukagusaba kuduha incamake y'inkuru watuzaniye inkuru twakubwiye ngo udusomere ijambo ni ryawe byiringiro
ya urakoze rero Kabagema ngusuhuze rero nawe nsuhuze na Chantal ntamwumvise ndetse na Jean Pierre na Serge bien évidemment sinzi na Cedric niwe arahari niwe numvise nawe ndamusuhuze
Cedric arahari we
ya na ndamusuhuze rero n'abandi bose barimo batwumva ndabashuze hanyuma bon ari inkuru nabonye ya ivuga ibintu bikorwa muri IOF ariko jewe ntabwo byigeze bintangaza kuko abantu bafashe umudamu utarigeze ahahurira na gestion y'ikigo yari umuvuzi w'amakuru yari umuvuzi w'intuza aragenda bamuha gutegeka ikigo gifite gestion yagombye kuba ikurikizwa ntabwo yabikoze iyo nkuru rero yanditswe n'ikinyamakuru Liberation cyo mu Bufaransa kivuga yuko uriya mutegetsi wa iriya organisation ya francophonie yaje asimbuye undi byavugaga ko yakoze gestion itari nziza na gatoya kuvuga kubera ayo makosa yo gutagaguza umutungo wa OMF wa IOF noneho bamuhana kuva kuri uwo mwanya bawuha mushikiwabo akigeraho yavuze ko deklarasiyo ya mbere yavuze yuko ngo agiye guhindura ibyo bintu byose bikosamye biteye bituma abantu bikoreramo uko bashaka bategeka uko bashaka n'ibyo byose ngo agiye kubihindura nibutse ko yatowe muri 2018 ariko yatangiye akazi mu kwezi kwa mbere kwa 2019 ni ukuvuga ngo umuntu utorerwa imyaka ine amaze imyaka irenga mwatiye y'iyo yagombaga uwo yagombye kuba arimo yitegura ahubwo kurangiza manda yenda ashaka kwiyamamaza cyangwa ashaka gusezera ariko ikintu yabanje gukora akigerayo ngo yashake ikigo kigenga cyo muri Amerika ngo kimukorera ngo kimuhe kikore analize audit noneho kimugira inama y'ibintu yazakora yameliora ibigenda impamvu n'ibiki byose no muri raporo icyo kigo cy'abanyamerika cyatanze uko Liberation ibivuga ngo yayitanze mu kwa kabiri k'uyu mwaka k'umwaka ushize noneho iyo raporo ayisomye bayisomye bayikoresha ngo birukane abantu ngo bageze kuri 20 ntuza ariko ibisigaye byose byarakomanzwe muri iyo ntuza muri iyo raporo bahubwo barayibitse nta nubwo bigeze bayitanga nta bigeze bayibona donko ntabyo bakoze ubete kwirukana abantu kugira ngo babone uko bishyiriramo abandi nabo bakabashyiramo bya nkunzi bya atari professionalisme bareba ari ukureba umuntu ngo ni kanaka nuwande n'ibiki byose mushiki wabo rero icyo kinyamakuru cyerekanye ko gestion ye rwose ntaho itandukaniye cyangwa se ntiyaba ari na mbi kurusha iya mbere nta kintu na kimwe yakoze nta gestion yayo ntabwo ari claire transparent nta ntuza nta metode n'imwe akoresha yerekana ko harimo bone gestion muri ituze muri IOF umuntu winjiye muri icyo kigo agiye guhindura byakubaga nabi agakora neza nk'uko byagombye gukorwa mu kigo mpuzamahanga nkakiri. Ikibabaje giteye n'ubwoba nuko ibisobanuro batanga muri AEF nta na kimwe gisobanura ibyo bamurega, ahubwo ari bisobanura avuga ngo muravuga ngo yataka kuza cyangwa ngira gute yewe ati ibyo nkora ngendera kuri procedure zisanzwe nasanze mu kigo, nta kuntu wambwira ngo ndimo ndatagaguza kandi ndimo nkoresha ibyagize ibyo nasanzemo. Ikibazo atabona nuko yagiye agiye guhindura ibyo yasanzemo, kuko ibyo yasanzemo byari bibi, ariko we arimo arisobanura avuga ngo ngibyo ngibyo procedure zihari nizo yasanzemo ntazo yahinduye nta ntuze urumva ntabwo wagira ngo ntabwo azi icyamujyanyemo. Ubundi ngo baravuga ngo nakoze nabi ngo kandi ngo ntabwo banavuga yuko ngo rorasiyo z'u Rwanda n'Ubufaransa ngo zirimo ziyo shofa zirimo zimeze neza. Ndabumva ibintu nk'ibyo nkavuga ntariko se uriya mudamu bamu yagiyemo agiye kuba ambasadrice y'u Rwanda mu Bufaransa, ibi ntarimo avuga bya raporo y'u Rwanda n'Ubufaransa ntabwo ari ibyo byamujyanye muri AEF. Hari ambasaderi i Paris w'u Rwanda wawe ushinzwe ako kazi kwa amelioration kugira ntuza, niba yari hari icyo yabafashije yashyizemo amafaranga kugira ngo abikore ibyo ahe nutwako ni ugutagaguza amafaranga ntuza y'ikigo. Ikindi ni uko iyo raporo arimo avuga nuko bamushinze ko atagize ni ubwe wayitumirije, kandi baravuga bati ntabwo yigeze ayikoresha ahubwo yarayije. None wahisha ikintu kivuga ibintu bizima kikuvugaho neza? Iraporo witumirije ntabwo ariko bimeze, yarayihishe. Ni ukuvuga ngo yabonye bimuvuga nabi ayishyira muri tiruwari, ntabwo urumva aravuga ngo kuki mumubwira ngo nkore ibi n'ibi kandi ngo mbe odite interne abari muri ntuza bakora odite interne ngo bataratanga raporo. Waba umaze imyaka ibiri muri AEF n'igice dayere kigiye kujya ukavuga ngo odite interne ntabwo iraba? Odite interne yagombye kuba buri mwaka yerekana ibyo wakoze uyu mwaka, ikerekana ibyo ukora uyu mwaka ukurikira. N'iki umaze imyaka ibiri ukavuga ngo odite interne ntiraba, kandi ari wowe mutegetsi? Ako kazi ukora ni akahe? Umenye ute ko by'umwaka byabaye neza kugira ngo ukore ufate disposition y'umwaka ukurikira? Ntayiraba. Ninde se responsable interne? Niwe uri responsable wagombye kuyiproduza, kumenya uko igihe bagomba kuyiproduza. Ntabwo iyo externe ntabwo yubahirije iya interne ntabwo atumye ikorwa, urumva? Ibyo nabyo ntabwo byo bishobora gutuma organisation igira de procedure zifatika, kuko nta na kimwe yubahirije, nta na kimwe agenderaho. Nguko uko ibintu muri ntuza muri AEF bimeze bigaragara yuko aho igihe cyakora hari ikintu ntumvise neza kubera ko ntakurikiye. Navuga ngo ngiriya rapo ngo kiriya liberation ngo biriya bintu yanditse ngo barebe igihe yabitangiye, ntabwo impamvu avuga igihe, sinzi ikintu kirimo kuba niba hari Assemblée générale cyangwa se inama sinzi impamvu yavuze ngo hari ngo igihe
bande nuko ni wena nuko makuru bavuga ko agiye kujya mu Rwanda wenda simbizi
makuru yagombaga kujya mu Rwanda mu kwezi kwa kane azagiye mu kwezi kwa gatano ahubwo ibintu jyewe mbona birimo bitamubera neza uriya mudamu kuko igihe bari bitegere bateguye uriya ntabwo ariho yaje niyo raporo cyangwa se ubwo turaza kubivuga nyuma ibyo aribyo byose iyo ntuza iyo relation nziza hagati y'u Rwanda na n'Ubufaransa ntabwo wayishyira kuri ntuza kuri credit ya mushiki wabo kandi hari ambasade ziriho ntuza kandi hari niyo raporo yakozwe n'u Rwanda nako yakoreshejwe n'u Rwanda noneho ikashyira Ubufaransa ikabushyira ntuza ariko nabyo abafaransa nabo ntabwo babyemeye si bose babyemeye ibyo nabyo ni ikindi kibazo nuko kuvuga rero ngo ibyo ntibabishyire kuri kredi ya IMF iyo excuse ntabwo ifite donko credibility ubwayo ntabwo ihura n'ibirimo biba mushiki wabo akigeraho abantu yirukanye mu kigo ayobora ntabwo yashoboraga kubyikuramo wenyine umuntu ubuze sona juin agitangira akabura umuntu we atashaka akihagera abo kandi benshi bakagenda bavuga bati ni mauvaise gestion nta kundi none imyaka ibiri n'igice irageze barongera bakoze enquête basanga harimo the truth zidasobanutse adashobora gusobanura yewe ndebye n'ukuntu na formation y'uriya mudamu experience ye ya mbere ntabwo iyi ntuza azayirangiza ndavuga ntabwo azarastrapa iyi perte yagize mu mwaka umwe n'igice ashigaje gutegeka francophone ni ibyo ngibyo mbona navuga cyangwa se nasomye muri iyo ntuza aho karticle ka liberation karerekana neza yuko umunyarwandakazi witwa Louise mushiki wabo aragenda neza nibyo araseka neza nibyo ariko ibyo bamusabye gukora arimo arabyica ku mugaragaro isi irareba kandi raporo baragitanga urakoze kabagema nibyo nashobora kuvuga
urakoze cyane ndumva uduhaye incamake y'iyo nkuru ubwo ntabwo tubitindaho reka tujye ku ngingo yacu ya mbere ku ngingo yacu ya mbere hari ikintu nshaka kubabwira nawe nacyo tutari wenda gushyiraho komantere n'ibintu mbibutsa ibi nkuru ngiye kubabwira ntabwo ari inkuru nshyashya ntabwo ari ikintu gishyashya si ikintu gishyashya ko kuvuga ko FPR yaje gukambika igitwe noneho imaze gufata akarere ingabo zari za leta imaze kuzirukana FPR yahishe abantu benshi cyane ibyo twarabivuze kenshi tubasomera n'amazina amwe n'amwe yabishwe na FPR cyangwa se APR igitwe ikabajugunya mu misaya n'abanyeshuri ibyo ni ibintu bizwi ntabwo ari biranditse ntabwo ari ibintu bishyashya kandi nta nubwo ari inkuru nshya kuvuga ko hirya no hino mu gihugu FPR yataburuye imirambo y'abantu yiciye ubwayo muri 1994 wenda na nyuma yaho ikajya kubashyira mu nzibutso ubundi bizwi ko zagenewe abatutsi bazize jenoside hirya no hino mu gihugu FPR yarabikoze ibyo ngibyo birazwi ntabwo ari ikintu gishyashya mbazaniye ahangaha iyo ntabwo ari inkuru nshyashya igishya kuba ku mibiri tuzi 8 yataburuwe ku bitaro bya Gitwe ikaba yarashyinguwe mu rwibutso rwo mu Ruhango nuko iyo mibiri yari ikiri mu rubanza rutararangira kuko rwaraciwe ariko rurajurijwe ubwo ahangaha nshaka kuvuga ko ibyo kufata imibiri y'abantu FPR kubona FPR buriya gutegetse kufata imibiri y'abantu bishi ubwayo uburiya gutegetse bwishi muri za 94 na nyuma yaho bakabaterura bakajya kwashyira mu nzibutso byo ni ibintu bisanzwe noneho ikishyanga aha nshaka kubabwira nuko iby'igitwe byo ntago bisanzwe ntago bisanzwe kwera ko imibiri yaho yari ikiri mu rubanza itarajuririrwa turabireba mu kanya iyo mibiri mbibukije gatoya tinga hari ikimashini cyaje kitwa tinga tinga cyaje gutaburura iyo mibiri ku bitaro bya gitwe noneho iyo mibiri haza kubonekamo imibiri umunani ubundi abaje bavuga imibiri icumi ariko bigaragara ko batari bazi neza uko bimeze noneho iyo tinga tinga icyo kimashini kirimo gutaburura iyo mibiri hari abaturage bari bahari batuye aho ngaho noneho abaturage ngo bamenyemo imibiri itanu mu mibiri umunani hari itanu bamenye bamenya ko ari abahutu bene wabo batuye aho ngaho batuye ngo mu karere ka Juma ubwo n'umutangabuhamya wabitubwiye avuga ko imibiri itanu ku munani bayimenye kubera imyambaro bari bambaye ngo harimo n'umuntu muremure bari bazi ngo bamenya ko ngo ari abo mu karere ka Juma ubwo ni hakurya y'igitwe n'abandi ahitwa mu gikarabiro barabamenya abo ngabo imibiri itanu ku munani barayimenya bamenya ko ari iy'abahutu bishwe na FPR banavuga ndetse uwo mutangabuhamya yanavuze ko azi abantu baje babashoreye ngo bari bashoreye n'umusirikare wa FPR niwe bavanye mu ngo arabatambikana ari kumwe n'umuntu w'umusivile uwo musivile anongeraho yuko uwo musivile afite ababyeyi bavuka mu Ruhango urumva ko uwo muntu yarabizi neza cyane azi abantu aho bavuye ingo bavukamo ntabwo yazivuze kugira ngo batabahitana ariko yari abazi avuga umusozi bari batuyeho umuntu wabajyanye uwo ari we yewe avuga naho yari atuye urumva ko aho ngaho harimo detaye nyinshi cyane noneho iyo mibiri kuko murumva ko ari imibiri y'abantu bishwe na FPR yabuze umuntu yitwe hari urwibutso rw'abantu bazize jenoside ahitwa mu nkomero naho Ruhango rurahari ahitwa Ikarambi muri Masango naho rurahari donko aho ngaho hafi hose hari inzibutso ariko habuze urwibutso n'umwe rubakira abo bantu ngo rwemere kubashyingura mu bandi kubera ko bari bazi neza ko iyo mibiri yataburuwe aho ngaho ari iy'abahutu abantu rero baho baravuga ngo ntabwo bafata imibiri y'abahutu ngo bajye kuyivanga n'iy'abantu babo n'iy'abantu ngo bafate abantu bariciye bajye kubashyira mu nzibutso z'abantu babo bishwe urumva ko aho ngaho urumva kugira ngo abantu bataburwe FPR ize kubi ubutegetsi bubite ko ari abantu bazize jenoside ariko noneho inzibutso ziri aho hafi zange kubakira kubera ko bari bazi neza ko abantu ari abahutu icyo ngicyo mu cyumba urumva ni irema ikomeye cyane ikindi donc bifite icyo bivuze urumva ko urwibutso ejo bundi batubwiraga ngo rwabakiriye n'urwo mu Ruhango ariko mu Ruhango n'ahantu kure cyane baragiye bamara hafi umwaka iyo mibiri bayivanye ku bitaro ariko yari yarabuze umuntu yakira kubera ko abagomba kuyakira barokotse jenoside banze kwishyira mu nzibutso zabo bavuga ati ntabwo twafata abantu batwiciye ngo tubashyire mu bantu bacu icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane ikindi umuntu yavuga nuko umutangabuhamya waje yavuze ko bashaka ngo abantu bashaka impuzamarira y'abo bantu iyo mibiri y'abo bantu bishwe bavuga ngo ni igitangaza nuko mu nkuru twasomye ejo bundi hari inkuru ivuga ngo iyo nkuru ivuga ngo babagiye kubashyingura mu Ruhango ejo bundi bavuga ngo abantu 22 kandi mu ku bitaro ngo havuye imirambo imibiri umunani gusa bo none ikibazo rero gihari nuko ngo kumutangabuhamya bivuze nuko ngo abantu baje kwipresenta ari benshi cyane ngo bashaka impuzamarira biyitirira ko ari bene wabo w'iyo miryango urumva ko ufite abantu umunani imibiri umunani yataburuwe ariko kubera ko hari abantu benshi bashaka impuzamarira baza ari benshi cyane noneho baza baruta umubare w'iyo mibiri yataburuwe ndetse ngo mubaze mwumvise ko ngo hari n'abantu bavuye muri Congo badafite nyirurasiyo na kariya karere nabo baraje bavuga ati abo bantu bishwe n'ibene wacu ariko turashaka impuzamarira wumva ko aho hari ikibazo naho ni ikibazo gikomeye noneho ikindi rero mu rubanza abahagarariye abaregwa muzi neza ko bavuze bati iriya mibiri yataburuwe ku bitaro bavuga ko atari yabazize jenoside bo babyita ko ari iy'abantu bazize intambara ubwo babivuze mu nyabupfura kugira ngo batavuga ko ari imibiri y'abahutu bavuze ngo niya abantu bazize intambara ntabwo ari imibiri yabazize genocide abo na uhagarariye abaregwa General Rayneza n'abandi baregwaga bo noneho ababuranira abaregwa nyina nanone bavuze ko basabye ko abantu baka baka impoza marira ni benshi cyane baka impoza marira kubera ko ari imibiri batoraguye aho ngaho bana ko bataburiye aho ngaho bagomba kwerekana neza yuko bafitanye isano n'iyo mibiri baravuga bati rero mutange mujye mutange ibizami bya ADN hafatwe ADN bakompare ADN zanyu n'iz'abariya abantu n'iziriya mibiri noneho tumenye ko ari bene wanyu mutaka impozamarira z'abantu mudafitanye isano noneho babivuze gutyo urukiko rwarabyanze muzi neza ko urukiko rwarabyanze ngo ibyo ntabwo byashoboka kuki bitashoboka ibyo bintu birakomeye umuntu ntabwo yaza ngo avuge ngo wangongeye umuntu ngo wangongeye umwana ndashaka miliyoni 50 bagomba kumubaza niba ibimenyetso byerekana ko umwana ari uwe cyangwa bafitanye isano umuntu yaza avuge ngo ndashaka kuzungura uriya muntu kanaka ngo bavuge ngo muhe ibyo bintu batabaje barabapima niba umuntu avuze ngo ni umwana muri ibi bibazo ibihe byateye nako muri ibi bihe turimo abantu nyine bagenda barwanira imitungo n'ibiki byose barapima bakamenya niba abana bashaka kwiyandika ku muntu ukomeye arabe bapima ADN ariko biriya bintu baranze baravuga bati murashaka impozamarira okay noneho nimwipimishe ADN turebe ko iriya mirambo bari abantu mvuga ko bari abantu bishwe hariya mufitanye amasano abantu baranga urukiko rw'abyango ntibyashoboka ibanga riri hehe ipfundo riri hehe nuko bari bazi neza ko harimo ikinyoma gikomeye aba bantu bashobora kwipimisha bagasanga nta n'umwe muri abo bose muri bari abantu bose baka impozamarira bagasanga nta n'umwe ufitanye isano na bari abantu kubera ko bari abantu ni abantu nyine FPR yishe abaturage bandi badafite aho bahuriye na genocide bo ikindi nabibutsa nuko bavuga bati abatuye muri kara karere batuye igitwe baravuga bati ibi byobo twabiduhunga twashize nta muntu urimo n'abarokotse genocide bakabivuga bati duhunga kwa kundi abantu bideplasaga bava mu karere bajya mu kandi tugarutse niho twasanze imirambo muri iki cyobo kandi ahangaha aka karere kari karafashwe na FPR yasigaye igakontorora ubundi kuvuga ko ari FPR yabikoze bo numva rero ko imibiri ifite ikibazo gikomeye ariko ejo bundi twagiye kubona tubona barayifashe bayijyanye mu kuyishyingura mu rwibutso mu Ruhango mu nzibutso mu Ruhango barashyinguye ubwo ni ukuvuga ngo bayise ko wumva ko ikibazo ni leta ikibazo basa nk'aho bakirangije kandi cyari kitararangira kubera ko cyari kiri mu rukiko abaregwa baratsinzwe ariko barajuriye noneho uko nkeka yego ntabwo nsinize iby'amategeko ariko ntekereza ko wenda urukiko bajuririye rushobora rushobora kuvuga ruti okay hariya habaye ikosa noneho bari abantu baka impozamarira nibagende babapime ADN barebe niba bari abantu iriya mibiri ari bene wa ari bafite icyo bapfana nayo baramutse badafite icyo bapfana nayo byagaragara neza ko byose bishingiye ku kinyoma ba bantu iriya mibiri bari bagiye gushyingura atari abantu bazize genocide ahubwo byaba ari abandi bantu bishwe na FPR b'abahutu tubyongereho bavuga ngo bazize intambara ubwo rero bigenze bite ikintu gikozwe n'ikintu kuvuga ngo leta iba urebye isa nkaho ruriya rubanza irubangamiye cyangwa se irutambamiye kubera ko nta murumva neza ko nta mucamanza uzaza kuvuga ngo wenda mu bujurire nta mucamanza bavuga ngo nimugende mujye mu nzibutso muvanemo bariya abantu bajye kubapima ADN barebe niba bariya abantu baka impozamarira koko ari bene wabo urumva ntabwo byashoboka mu Rwanda ntabwo bishoboka ubwo nuvuga ko ba bantu birakekwa ko ari abahutu kandi hari ibimenyetso byinshi nabibabwiye ukurikije bariya abaturage bakoze timonyaje bavuga twarabonye turamenya bavuka ahanaha n'aha abasirikare ba FPR babajyanye bavanye mu ngo bajya kubica n'aba ngaba n'umusivile wabavanye mu uyu nguyu bakabivuga ukongeraho ko za nzibutso ziri aho ngaho hafi zagitwe zose zanze kubakira abo bantu urumva ko hari probabilite nyinshi ko abo bantu ari abahutu ariko none bagize bate barihuse babajyanye mu nzibutso ubwo birarangiye urumva ko umucamanza nta kindi kintu yakora ubwo basa nk'aho baruciye leta isa nk'aho urukiko barwambuye ubu ububasha bwo kurangiza icyo kibazo munyiye cyashobora kurangizwa n'urukiko tukamenya abo bantu abaribo babinyujije muri ADN tukamenya abo bantu abaribo ariko umva ko leta nyine irabafashe irabajyanye ngo bisa nkaho yaruciye ivuga iti bari abantu n'abatutsi bagiye kubashyira mu nzibutso z'abatutsi birarangiye kandi mu by'ukuri ashobora kuba bikekwa neza ko ari abahutu urumva ko aho ngaho ni ikibazo gikomeye urumva ko basa naho bivanze mu rubanza ruya rubanza rw'ubujurire barwivanzemo basa nkaho barubangamiye urumva ko abarega bagiye kurega mu bujurire bagize ibibazo bikomeye cyane kubera ko wenda niba bari kuzabiregera simbizi ariko ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane rero ibi bikerekana ko FPR iyo ifite inyungu mu bintu ntabwo itinya kuba yafata imibiri y'abantu yishe b'abahutu ikabafata rwose ikabajyana mu nzibutso zagenewe abatutsi bazize jenoside ikabashyiramo rwose ku mugaragaro n'urugero rworoshye mu rwumve neza ko ntabwo ba FPR yabashije cyangwa se buriya butegetsi bwabashije kwerekana neza yuko biriya bintu bari abantu bajyanywe bari abantu bataburuwe ku bitaro bya Gitwe ari abantu bazi jenoside ntabwo babashije kubyerekana nta kimenyetso simusiga kibyerekana urumva rero ko ahangaha harimo ikibazo cyo gufata nyine abantu wenda umuntu yakwita ko abantu bikekwa ko ari abahutu kandi bishoboka ari probability nyinshi ko aribo bakabajyana kubashyira mu nzibutso kubera ko ari inyungu za FPR iki kibazo dufatanye n'ikindi nihuta nuko na Himbara yavuze ko nanone mu nyungu za FPR cyangwa se mu nyungu za Kagame yakubise icyuhagiro mu Faransa akemera ibyavuye muri ziriya raporo ya Duclert ivuga ko abafaransa barangaye bagafasha wenda guverinoma yari mu gukora jenoside bakagira gute byabyiteho ariko ngo nta ruhare bagize muri jenoside nta complicité cyangwa se nta ufatanya cyaha bagizemo muri biriya bintu Himbara rero we yaravuga ati ubwo nanarize mvuga aravuga ati ibi bintu Kagame yabikoze mu nyungu ze bwite ni opportunisme ngo yabonye ibihugu byinshi by'amahanga byaramurekuye cyane cyane ibihugu by'icyongereza ubwongereza na Amerika byaramurekuye noneho ashaka ko kuzura kwiyegereza abafaransa noneho kugira ngo abashe kwiyegereza nyine abaha iriya kado yo kuvuga ngo ubwo ndavuga bisa naho biri muri ya nyandiko bisa abemerera ko kiriya kintu nyine asa nkaho akemera cyo kuvuga ngo nta ruhare ngo bagize nako ngo nta complicité muri jenoside bagize mu Rwanda kuko aravuga ati niba abafaransa ati barahaye inkunga y'amafaranga n'intwaro guverinoma yari gukora jenoside ati nta kuntu bavuga ko batagize uruhare muri jenoside nta complicité cyangwa se nta gufatanya cyaha bagize hari n'ibindi agenda avuga byo muri zone turikubaze ngo bahungishe abantu cyangwa se jenoside bayiteguraga bareba ko bizaba ntibagire icyo bakora rero bakavuga ko Kagame mu nyungu ze bwite yabemereye kiriya kintu kugira ngo abashe kubiyegereza abahakadu yavuga ko ari nk'akadu yabahaye mbega urebye kubakubita icyuhagiro akavuga ko akabemerera ko nta complicité bagize jenoside bagize muri ya jenoside yo mu Rwanda ubwo ndavuga narize uko Himbara abisobanura mu nyandiko ye rero duhujije izo nkuru zombi murabona ko iyo Kagame afite inyungu ba bantu bavugaga ngo bari Nyarushishi bari hehe ngo abafaransa baratuviyoye baratwishe bagize bate ubu bose barabacecekishije kubera ko Kagame inyungu ze yazishyize imbere naho kuvuga ngo ubucamanza nkuko Himbara bivuga ubucamanza nta gaciro wabuha nabo barokotse jenoside cyangwa n'abishwe bose nta gaciro abaha icyangombwa ni inyungu ze bwite akaba yarafashe icyo cyemezo cyo kwenda cyo kuvuga ngo birarangiye ngo duturune la page donc turebe imbere niko nabonye na ministre wa fuhere traje ari kuvuga birarangiye duturune la page turebe imbere umubano tuzure umubano wacu wapfuye ariko abenshi harimo urumva sindi kwa Himbara rero bitekerezaho nyine kuriya harimo abantu benshi cyane cyane muzi neza ko minsi zari amuntu bavuga ati rwose abafaransa n'abajenosideri baratwise baratubiyoye badutera amada bagira bateba badutera n'abavuga ngo babatesida ngo abafaransa badutera sida bagira bate muri ya ntambara 1994 bati none dore arababavariye ariko Kagame nta kintu atakora niba yafata ashobora gufata imibiri y'abahutu bikeko ko ari abahutu bitarasobanuka neza nta muntu wemeje ko aba bantu batabunwe ari abantu bajeje kubafata akagenda akabashyira mu nzibutso urumva ko kandi ntago ari igitwe honyine no mu Rwanda hose arabikora niko nababwiraga arabikora mu Rwanda hose ibyo turabizi icyo ni ikintu gisanzwe urumva ko ariko nyine abikora mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso by'ibyo yakoze 1994 na nyuma yaho ibyo ngibyo turabizi urumva niba umuntu ashobora gufata ikintu nk'icyo ngicyo aka abana akajya kubashingura ahantu batagombye kujya urumva akabavanga n'abandi bo donc urumva ko kuba ne kuvuga ngo kubavanga wenda si wenda n'indi sujere niba abanyarwanda wenda bafite ukuntu wenda binakunze bashobora no kubashyira hamwe wenda bakazavuga ko ari ibintu by'abanyarwanda hose ariko nkurikije amahame ya FPR ivuga ngo ziriya nzibutso niza abatutsi gusa baze jenoside ariko bagafata abana n'abandi bantu bakajya kubashyiramo urumva ko hari abantu benshi bidashimisha ariko ejo bundi byarabaye mu Ruhango murabibona ko iriya mibiri yavuye igitwe ni imibiri ikekwaho kuba ari abahutu ariko babashyize mu nzibutso urumva ni mu nyungu ni izi nkuru zirajya gusa mu nyungu za Kagame ibintu byose birashoboka ibireba bifite inyungu abandi byose abitera ishoti agakora ibiri mu nyungu ze cyo bita opportunisme nta bindi mureka ndekeraho ngaho mwe mwafata ijambo namwe mugire icyo mwivugaho ijambo reka mureka Jean Pierre ijambo ni ryawe
urakoze cyane Edouard ku ngingo nziza wateguye mu by'ukuri zumvikana ariko zirimo n'ibintu bisa nkaho bikontroduizanya ugereranyije n'imikorere ihari mu Rwanda nshimire na n'umusa na niyo ingingo umukuru wacu avuze rwose yerekeranye na n'umuyobozi wa OAF ni ingingo mu by'ukuri zerekana icyo zihuriyeho zose harimo ikintu cya opportunity zose rwose urabona ko ubutegetsi bw'abariya bantu ntabwo ari ubutegetsi bwo kugira ngo bayobore abantu bayobore mbese igihugu cyangwa se uriya muryango OAF ngo uba ari umuryango nk'uko usanzwe umeze byose ni opportunity kuri mu Kinyarwanda bavuga ngo inyana ni ya mweru urumva ibyo mushiki wabo yavanye Kigali kuko agamba bikora nawe niko abikora muri uriya muryango ungana kuriya kandi azi neza ko ari umuryango ukomeye rero ngarutse kwa kiriya kintu cy'imirambo iyo mirambo y'igitwe uvuze usa nkaho uyivuze hakanya yego ariko nagira icyo nyivugaho buriya nta kintu gikomeye mwari ya Rwanda nko ku kintu cy'ubumwe n'ubwiyunge Kagame arimo arabikoresha mu bintu by'amanyanga ye ibyo bya politiki ejo abafaransa bari bafite uruhare bwacya ntarwo bafite ejo imirambo iri hariya ni y'abanyiranzibutso n'iz'abatutsi abahutu ntabishwe ariko ugasanga harimo ikibazo gikomeye cyane ku buryo ahubwo bagomba guhindura inyito ya jenoside iriya jenoside tutsi bagahanagura bariya ba jandamaseni bahagarariye zayibuka bakavanaho noneho bagakora ikindi kintu cyangwa se bagakora abandi nabo bahagarariye abandi ku rundi ruhande kuko aho bikomerera ibi bintu aho binakomerera cyane kurushaho nuko ahantu FPR yagiye ifata mbere cyangwa ikagera mbere niho bizambira cyane urebye nkaho ngaho igitwe uzumva muri Kigali uzumva bariya Emaburi Karasira barira bavuga bati ibyacu bizagenda gute uje hari ibyumba uyu munsi nahoze numva umusore nawe uvuga ati nge nabuze abantu 40 ku ruhande rwa data n'ibyumba isengwa yari umuhutu abura abantu 40 bagera kuri 40 mu muryango we abura n'abandi 15 ku ruhande rwa mama we ubwo mama we yari umututsi urumva ahantu FPR yagiye itsimbarara niho cyane cyane ibibazo biri niho hagiye hapfa abahutu benshi kandi batibukwa batanibuka batazi ibyabo uko bizagenda n'igitwe urumva niko bimeze kuba bafata inzi donc imibiri y'abahutu bakayijyana kuri jenoside yakorewe abatutsi naho bakayanga cyangwa se niyo bayemera urumva harimo ikibazo kuba bavuga bati twebwe turi abacika cumu genocide yakorewe abatutsi nibyo nta kindi bikarangira aho ngaho aho rero ni ikibazo gikomeye cyane iriya leta itazabeshya abantu ngo izwi ngo izakora umwe n'ubwiyunge itari yashobora gukemura icyo kibazo ko nk'ubwo urumva niba bariya badusingize mu ngo bahagarariye bariya baibuka na za farije barengera abacika cumu b'abatutsi gusa bikaba bimaze imyaka 27 ari uko bimeze undi mwana yenda wakoreye genocide ku ruhande rw'umuhutu nawe akaba amaze imyaka we ni na 30 deja kubera ko hari aho bagiye bica mbere ya 94 inkotanyi zagiye zigera uwe amaze hafi imyaka 30 mu gahinda abandi bibuka we atazi ibye uko bimeze urumva uwo musore w'ibyumba urumva yabuze abantu bagera hafi kuri 60 mu muryango we ni benshi cyane ubwo yumvise Mabure Karasira arira hari igihe abantu bagira ngo ni ibintu byoroheje nyamara ni ibintu bikomeye cyane igihe abantu bavuga bati buri mwaka tuzajya gushyingura tuzajya gushyira indabo ku mirambo y'abacu ni ikintu gikomeye gitusha umuntu uwo ari we wese ariko kariya gatsiko ntabwo kamenya yuko ari ibintu bikomeye ku muntu waba warabuze umuntu mu rwego urwo ari rwo rwose mu iriya myaka kandi nk'ubwo niba ari n'inkotanyi zanabishe ariko zigaterera ari twatsi ngo kubera iyo opportunity yabo kuvuga ngo nta bahutu bishwe ngo ntaki ni ibintu bikomeye cyane bishobora gusenya n'iriya FPR nibwo babirata ngo ni abantu bakomeye ngo bubatse igisirikare bubatse igiki ariko bishobora kubasenya mu kanya gatoya rwose ubwo ku kibazo rero cya Macron na Kagame ubundi nk'uko uko bisanzwe bizwi ntabwo nta complicité abafaransa bafite mu iriya genocide iyo utangiye ugaheraho batangiriye babana na leta ya Habyarimana uburyo barifitanye umubano wo gutabarana n'iki ukagera mu gihe cy'intambara FPR itera u Rwanda ubufaransa bwagomba gutabara u Rwanda nyine ko yari guverinoma yemewe ikaba yari itewe n'inyeshyamba ufaransa bagomba gutabara kandi batangiye kujya babeshya kera murabyibuka bavuga ngo bafaransa ngo bajyaga bakangwa amarangamuntu ngo bakakamarangamuntu ku mabariyeri ngo bajya ku mabariyeri bakakabantu amarangamuntu ngo bamenye niba ari Abahutu ari Abatutsi ibyo ni ibintu byaje kugaragara ko nta naho byigeze biba bari abantu bafite amarangamutima yo kwanga abafaransa gusa ngo kubera yuko ngo bari inshuti na perezida Habyarimana ibyo bintu rero byakomeje gukururana ku buryo kugeza ubu ngubu kuvuga ngo abafaransa hari complicité bari bafite ngenzi ko ntayo na Kagame ntayazashaka ngo abone ahubwo ikibazo kibyihishe inyuma niyo opportunité akoresha kandi ku mibiri y'abantu ku bantu bishwe ku bantu babuze imiryango yabo ku bantu badashobora kwibuka ababo kandi azi neza yuko nawe ubwe hari igihe ajya avuga yuko yashyinguye umubyeyi we akamushyingura uburyo yaba yarapfuye bwose ariko yaramushyinguye ubwo rero abandi kuvura abantu bagera nko kuri 40-50 mu muryango ntushobore kubibuka wowe ubwacyo ukavuga ngo abafaransa ngo bagize uruhare muri genocide bwacyo ngo ntarwo ngo urimo urakina urusimbi nk'urwo ngurwo numva ari ikibazo gikomeye ni ibintu birebire ariko numva naba ndekeye aho Edouard n'abandi bakagira icyo bavuga urakoze
cyane nakwibutsa abantu ko nka biriya bintu by'igitwe iyo tubivuga bajye bamenya ko ari ibintu tuba twarahagaze twarabonye n'amaso yacu abantu wenda badakurikira hafi ibyo FPR yakoze igitwe turabizi njye ubwanjye narabaze abaturage duturanye abakecuru abasaza abasazi abana iki byose ndabara ni hakanya nsanga nkajya mbona abantu nka 26 kuri kilometero kare yishe abantu 26 kuri kilometero kare bavangavanze abana abakecuru abagore batwite abasazi byose urumva rero ko iyo tubivuga kandi twagiye tunerekana aho naho yabiciye njyewe nagiye mpabona hamwe na hamwe yagiye ibica ikabarunda mu rugo rw'umupasitori witwa Matite nababonye abo bantu ndetse muzi neza ko bajya hariya bajya gutaburura imibiri gitwe twanarabwiye tuti muzamuke na hariya ahantu mugende hari ahantu FPR yarunze imibiri y'abahutu kanaka barashudure babashyize muri ya misara nawe nimuzamuke mufate tingatinga igende bataburure baranga ntibabikora wumva rero ko ibintu tuba tuvuga ni ibintu tuba twarahagaze aho twarabibonye dufite detaye tubizi iyo bababwiye bati bariya abantu babataburuye ejo bundi bashobora no gusubirayo abo bantu bose tuzi nababwiraga 26 kuri kilometero kare bose aho bagiye babajugunya mu misarane bakagenda bakabataburura ntibazabura uwo babegekaho bati ni abantu bacitse ku icumu bose bakabafata imibiri bakayifata bakayuzuza ikamyo bakajya kujyana muri rwibutso runaka wenda bamwe bazarwanga nka kure byagenze igitwe bamwe rwibutso rumwe ruyange rundi ruyange ruyange ntibazabura kubera ntibazabura abayemera noneho bikaba birangiye urumva rero ni ibintu bibabaje iyo ibintu biba kuri ya warabibonye umva ni ibintu babiteye agahinda reka nje kwa Cedric jambo ryawe
hallo muranyumva
wewe turakumba Cedric
murakoze cyane abavandimwe aho ngaho ubunza nashimira umukuru wacu ko yavuze bya bindi bya Louise mushiki wabo aho ngaho bituma tureba neza uriya mu kiratini hari ijambo ngo ni combination y'amagambo modus operandi modus operandi akaba ari nk'uburyo ibintu bikorwa rero umuntu yavuga ko modus operandi ya FPR sibyo ari gufata ibintu ku ngufu gukoresha akababaro cyangwa se akababaro bakoze mu gufata ibintu ku ngufu ngo bakayikoresha muri politiki yabo noneho no gufata no gusarura ibintu byose biri aho ngaho iyo barangije kubikora ahangaha tushobora kubibona nko mu namba yabaye mu Rwanda cyangwa se mu bintu by'iyo organisation francophone noneho nko muri iyo umuntu arebye nk'aho ngaho nko mu bintu bya mushiki wabo sibyo n'ubundi n'amatora ye hari ukuntu yakozwe mu buryo budasanzwe ku buryo yatsinze mu buryo abantu benshi babirebye ibihugu bitandukanye byo muri francophoni babirebye bakabona atari ibintu atari ibintu bisanzwe ari ibintu bibaye nka hagati ya diplomasi y'Ubufaransa na diplomasi y'u Rwanda ariko ukabona ko nicyo kintu cya jenoside bya bindi nababwiraga bya bindi bya manipulation noneho ejo uyu munsi baravuze ngo Ubufaransa ngo bufitemo uruhare mu kwica abantu mu nsimba muri jenoside ejo kubera uyu munsi kubera ko bari gushaka kujya kubana n'Abafaransa oya na Ubufaransa bwakoze ejo bundi bazongera babivuge byose birahinduka buri munsi ni bya bindi nababwiraga noneho hakaza ibintu byo gusarura umutungo muri francophonie turi kubibona byasobanukiye muri article ya RFI aho basobanura ukuntu mushiki wabo yirukanye abantu ngo kubera ko batakora akazi keza kubera ko bakora ibintu bya corruption ariko ntiyahindura sisitemu abigumya ibintu nk'uko byari bimeze bikaba byerekana ko hari bamwe yirukanye abo yashaka kuvanaho n'ubundi n'abandi aragumana aho ngaho ukabura ko sisitemu y'u Rwanda ariko imeze sisitemu y'abantu bayobora u Rwanda n'ahaga u Rwanda rugira abambasaderi b'u Rwanda n'abambasaderi ba Kagome bakorera inyungu ze no kubeshya abanyarwanda no gushaka kubeshya abanyamahanga ahangaha turi kubona ko ikintu kitoroshye nk'ibi ngibi niko hari sisitemu ifite politike yo gushaka kwiyereka nk'uko ariyo yatabaye abanyarwanda muri iyo jenoside kandi mu kuri ifitemo ibyaha nk'iyo jenoside ifitemo n'ibintu ifitemo kandi ikaba irayikoresheje jenoside yarayikoresheje ngo igere ku butegetsi ikaba iyikoresha uyu munsi ngo igume ku butegetsi rero bavandi ibingibi bishatse ibingibi kuri twebwe byagombye kuba bitubwiye niko ntabwo tugomba gutsinda iki kintu cy'ubwoba iki kintu cyo gutekereza iki kintu cya divisionisme hagati y'abanyarwanda abahutu n'abatutsi ubwo urebye nibyo Kagame yitwaza kandi ntacyo bimariye abanyarwanda bose abatutsi biharishwe muri genocide yego abahutu barishwe yego nabo barishwe iyo umuntu apfuye abapfuye ikizito wabirimba kandi nawe yari muri escape abanyarwanda bose batapfi bari bari mu gihugu batapfu icyo gihe kuki se bamwe baba bariskapi ba genocide abandi ni baba bariskapi ba genocide kuki mu gihugu haba bamwe bagomba kwigisha abandi nabandi bagomba kumva amasomo y'abantu bataza ko kababaro kandi bari bari mu gihugu y'umwicyo gihe kuki abanyarwanda bamwe bagomba guceceka bakomeza bakitwa abantu bishe kandi na muntu bari bishe kandi bo baza abantu abavandimwe babo ababyeyi babo inshuti zabo biganye nabo abantu bari baziranye nabo babaturanye babonye bishwa bakaba bagomba kwemera guceceka buri munsi bakigishwa n'abantu babyumvise kuri CNN n'ahandi batazi ibyo bintu kandi abo bantu bo bari bari mu gihugu bitwe ibyo ni rero abanyarwanda kandi buri muntu ntabwo aba agomba kuba ari aho ngaho ngo yumva akababaro akababaro ka buri muntu wese ushobora no kuba wumva amakuru y'umuntu wagonzwe mu Bushinwa utari umushinwa ukumva akakubikubabaje ariko buri muntu afite uburenganzira mu gifaransa baravuga ngo c'est le droit à la mémoire buri muntu afite uburenganzira bwo kandi ntabwo ari uburenganzira buri mu mategeko cyangwa se ariko ni uburenganzira bw'ikirema muntu niko umuntu yabyumva ko buri muntu afite uburenganzira bwo kwibuka umuntu we wapfuye iyi trauma y'abantu buri mwaka buri kwezi kwa kane buri mwaka abanyarwanda barongera bakarebana nabi bakagira ariko bavandimwe kubaka igihugu cyacu kandi bitangira hehe bitangira hagati yawe nanjye ariko twese tugomba kubwirana ukuri tugomba kumva ko akabaro ka buri muntu wese njyewe nta mfite imyaka ine ntabwo mbyibuka kandi hari abandi benshi b'abajene batabyibuka kuko twari turi batoye ariko ntabwo twese turabizi ko bifite icyo iyo jenoside nyine ifite meaning kuri twese hari n'abari bahari bari bakuze ababyeyi bacu rose bo ntibajye bibuka ko n'ababyeyi babo biciwe kubera ko batari batava aho bamwe nyine ibyo ngibyo ntabwo ari byo none akandi icyo ngicyo icyo nabwira abanyarwanda bose kandi ngera yabivuze umwaka ushize igihe kabare byari kuroga imitima y'urubyiruko nyarwanda icyo gihe kubera ko FPR byarabananiye kuyobora igihugu bakunze gukoresha genocide bakunze gukoresha ikibazo cyabaye kandi kiri koko abanyarwanda barabizi byose ngo nitubitekerezeho ngo bagome ku butegetsi bakomeze kubatera ubwoba bavuge ngo ngo baba abahutu cyangwa baba abatutsi iyo abantu bose bakomeza barebana nabi ntabwo tugomba kubareka ubwo iyo opportunity abanyarwanda tugomba guhaguruka tukarwanya igihugu cyacu kandi kurwanya igihugu ntabwo warwanira u Rwanda rwa Gasabo ntabwo warwanira u Rwanda ntabwo wavuga ko ukunda u Rwanda ukavuga ngo ntabwo umuhutu cyangwa ntabwo umututsi tugomba kurwanya igihugu twese dushyize hamwe Murakoze
reka njye kwa Zefani uracyahari
ndahari kabagema
bo iyi ngingo nawe niba ufite igitekerezo niba ufite igitekerezo wa kuri iyi ngingo wagitanga tugakomeza ijambo ryawe
urakoze kandi ngo ushimire kuba wakizanye iki kibazo kuko ikibazo birerekana yuko ibintu bagiye bazinzika bakibwira ko uko decision babifashemo ariyo ntakuka ariko ku bintu bigenda bigiye kigenda kigenda urasanga hari ibishya biza noneho wabona ibyo bishya ukareba n'ibyemezo byafashwe mbere ukasanga harimo ikinyuranyo igihe uravuga uti bya bindi byafashwe mbere ushatse wavuga uti bizasubirwamo iriya raporo mushiki wabo yakomanze yamara kuyisoma agasanga itamuvuga neza akayibika yanyibukije abanyamerika b'abarimu muri universite bagiye mu Rwanda bakora ankete muri za prefecture zose ukuntu ubwicanyi bwagiye bugenda n'ibiki bageze ntuze bakora raporo ntabwo yashimishije Kagame cyane kuko iyo raporo yerekanaga yuko abahutu bishwe nibo benshi cyane kurusha abatutsi yagombaga kuba ari na evida abo ngabo abo bashakashatsi barimo Donvan Penn bahise babirukana bati ibyo ntibizongere ntibizanatangaza habaho tubishwe muri iyo ntuzi noneho ubu ngubu ni Kagame ubwe wivugira yuko abahutu bishwe kandi ku bwinshi hanyuma iyo urebye statistique za uko zari ziri hari mu Rwanda muri za 94 usanga abari bazwi nk'abatutsi ntabwo bageraga kuri 800 uko wareba rero uko batageraga ku 800 ubungubu urareba muri site zanuza za Minirock no site za ntuza de site memorial ziriya hirya ibirambo irimo ni miliyoni 1,650,000 na 784,000 n'abandi miliyoni 1,650,000 n'ibyo bivuze iki ko nta na cya kabiri cyabaye icyo gihe nuko abari bahari icyo gihe imirambo iriho n'inshuro ebyiri z'abari bari ubwo abo ngabo bari muri izo ntuza ni bande Kabagema ujya gushaka bariya 8 bigitwe cyangwa hafi aho ngaho mu nzibutso uvuze yuko abatutsi bose bashize bose hararengaho ibirambo 850,000 ibihumbi 100,000 ni ukuvuga ngo ndashaka kongeraho yuko ziriya za organization harimo ibuka n'ibindi bifite abarokotse 500,000 none se niba barokotse ari 500,000 batarengaga 800,000 ni ukuvuga ngo abagize ni bangahe urumva uraza kugera mu bihumbi hagati ya 300,000 ariko imirambo ni miliyoni 650,000 ni ukuvuga ngo iriya mirambo iri muri site ntuza ntabwo ari iy'abatutsi gusa niba hari nabo n'abatutsi barimo muri ibi ni iy'abahutu ku bwinshi ni nayo mpamvu ni nayo mpamvu ubwo rukiko ruvuga ngo rwanga DNA kujya DNA yapfitse kuri ziriya mirambo iri muri site ni muri yaro uvuga ngo kanaka uyu ni kanaka ugakora DNA y'uwo ngu ya mwene wabo uvuga ngo ni mwene wabo nano kuri iyo ntuza iyo mirambo iri hariya ushobora gusanga ntaho bihuriye ntaho bihuriye ntaho ikibazo kiriho rero Kagame noneho amaze kwemeza yuko abatutsi bishwe ku bwinshi abahutu ni ukuvuga ngo ya za site memori zose bagiye kuzivugurura kuzihindura bazivange ku buryo bazajya bavuga ngo no ngo baravanze ngo twarabavanze ngo barya bose ntabwo ari abatutsi gusa ngo twarabavanze kandi hagati aho ngaho ikinyoma icyara cyakubitiwe abantu kubyemera abantu bose babuze bene wabo ntabwo bigeze bamenya naho bahombye ntibagize gute bamwe bakababwira ngo mwebwe mwarapfushije abari ntimwapfushije kandi imirambo iri hariya niyabo ngabo babwira ku bwinshi bavuga ngo ntabwo bagize ntabwo nta jenoside yababayeho kandi imirambo yabo nihiri icyo kibazo rero jyewe nkunze kuvuga yuko ikibazo cy'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ntabwo kirarangira bize igice kimwe gusa noneho bashaka kugitegekesha abantu bose ariko hari ibitarafungurwa pepeye iravuga yuko bagiye gukurikira ibyakozwe na FPR noneho ubutegetsi ntuza bubyitambikamo ariko bwabyitambitsemo bivuga yuko ibyakozwe byonyine ubwabyo ntibyuzuye hari igihe bya bindi bizasubirwamo nibyo njyewe navuga ngira ngo nshimangire ibyo Kabagema wawutangaje ikibazo ni kirekire ni kinini kurusha uko ugitegura gutyo izo ni preuve ariko preuve zindi nizo zirahari cyane nyinshi iriya raporo ya ntuza yo kubya Bufaransa mu by'ukuri harimo ikintu gihishe mutarimo mubona uriya Kagame urimo ukuvura ibintu ngo ntabwo Abafaransa bagize uruhare runuru kandi baramaze imyaka n'imyaka Abafaransa barabaye ruharwa jenosideri n'ibiki byose ntabwo ubu barimo babivuga ko bemera yuko ibyo Abafaransa batari responsable badafite responsabilite muri biriya no nuko barimo babona yuko bya bindi bahakanye bya jenoside bikuyeho kubera ko tribunali bayifunze nta itabakozeho aho ariko bigiye gufungurirwa muri Congo kandi babandi bari bashyigikiye bakomeye muri Conseil de Sécurité bakomeye bashyigikiye ubutegetsi bwa FPR bwamaze kwitandukanya ku buryo bugaragara n'abariya bantu noneho baravuga bati muri Conseil de Sécurité uwo dushobora kubona ni Macron ni Bufaransa reka tubahakweho tubabwire yuko tubabwire neza tubabwire ko batafite responsabilite muri ibyo ngibyo ko tutazabarega ko tutazagira gute ariko iyo raporo bavuga neza mu Bufaransa ni nayo ivuga yuko Kagame nta responsabilite afite Museveni nta responsabilite afite ibyo byose nta responsabilite bafite muri iyo dokima nayo ubwabo barimo baritera ikiduza nuko bariyerekana kugira ngo ya raporo mapingi baziga muri Congo bavuge ngo dore iyi dokima irerekana yuko turabera ni ibinyoma barimo bakora ariko kandi ntabwo wabona yuko ibyo ngibyo nta musaruro bizatanga kuko nuri ya mushiki wabo niba atareba neza arasanga abafaransa baramutaye mu minsi mikeya araza kubibona kandi nayo Kigali ishaka kugira ntuza makuru ntabwo bashobora kutazamubona ntuza ibihe ahubwo birimo birimo bituruna kontoro i Kigali batabibona bibwira ngo barimo barahisha ikinyoma ntabwo kizahabwa intebe inshuro nk'iyo cyamaze igihe cyayo cyageze cyo kugira ngo bajye ahagaragara kandi ubwo bazagira ntuza abafaransa kuko Macron nawe akeneye kongera kwiyamamaza ntabwo ashobora kwiyamamaza yishyize mu mugongo uriya bariya butegetsi bwananiranye bwananiwe urakoze Kabagema n'ibyo nashaka kuvuga
urakoze aba impamvu nazanye aka kabazo nuko ni ibintu byavuzwe mu binyamakuru byavuzwe mu rukiko biriya bintu byose navugaga mwumvise ko ni ibintu byavuzwe mu rukiko byavuzwe ku maradiyo rwose ntabwo ari ibintu mpimba kandi wenda uravuga ni akantu gato ni abantu umunani gusa ariko banerekana bashushanya neza amanyanga ya FPR muri biriya bintu by'inzibutso n'urugero rufatika rwumvikana neza rwerekana ko iriya pratike cyangwa se buriya buryo FPR bukoresha igafata abantu ubwayo yishe ikabajyana mu nzibutso z'aba nubwo ari abantu bake wenda n'urugero rw'abantu bakeya umuntu aba yatanze ariko rugaragaza neza ko uwo muco uriho ibyo bintu bikorwa mu Rwanda byonyine urumva ko utanze ingero nyinshi ziremereye okay
Edouard ndabuha akantu gatoya twajya kuri deba ibyiringira azanye
okay
hariya ni ahantu hakomeye cyane kubera yuko hariya hari izingiro ry'ibintu bikomeye hariya mwa buriya bwicanyi ngira ngo Zefani hari ahantu avuze yenda imibare kubera avuze ngo abahutu bapfuye ari benshi na Kagame yabyemeje ngo abahutu ngo bapfuye ngo ari benshi ngo ariko ntabwo bazize genocide aho hantu rero hari question mark kubera yuko genocide ubundi ntabwo bivuga yenda kuvuga ngo hapfuye abantu benshi cyangwa bakeya gusa icyo kintu kiba cyatekereje cyo kuvuga ngo abantu bicwe barimburwe niho haba hari ikibazo kubera yuko niba n'abahutu barishwe ari benshi buriya FPR ku ruhande rwa FPR cyangwa ku ruhande rwa Kagame bashobora kuvuga bati no bapfuye ari benshi ariko bazize intambara bazize ibiki ibyo bintu rero nta kintu bitanga ahubwo usanga birushaho gukomeza ikibazo kubera yuko deja nk'ira genocide yakorewe abatutsi uriya rukiko rwarusha rwashatse aho yateguriwe harabura kugeza ubu ngubu aho barashakisha bavuze biriya ngo byo kugura imihoro ngo bari gutegura numvise n'uriya mugabo bavuga ngo waguze imihoro ngo icyo cyahabaye bakivanyeho hanyuma ubwo ngubwo hakaza ikibazo cyo kuvuga ngo bari abo mu nkotanyi bo njya numva nabo babyivugira bavuga ko hari intero yo kuvuga ngo yapunguza urumva ni ukugabanya abantu urumva ni ugusemba deja ibyo bintu byabaga byateguwe kugira ngo bagiye no kubivuga mu magambo kandi hari benshi bubaka ibihamya noneho ukabaza none ukaza ukabaza Kagame utese noneho niba muvuga ngo ntabwo bakoreje genocide kandi barapfuye ari benshi noneho mwebwe murumva ko ari benshi bapfuye bazira iki noneho mwerekane icyo bazize niba atari genocide niba mwemeza muti ntago mwabiteguye birashoboka yuko bashobora no kubona aho yateguriye muri FPR yo kwica abahutu ahubwo iyo mu gihe yo kwica abatutsi yabuze ariko noneho kanabaza Kagame utese noneho ko abantu bapfuye ari benshi muri FPR bari bafite manifesto yo kuvuga ngo bagiye kuzana demokarasi icyo ni zero nta demokarasi kugeza mu myaka hafi 30 iraza mu gihugu cy'u Rwanda bavugaga ko bagiye kuzana uburenganzira bwa muntu ngo itari buhari mu Rwanda kugeza ubu mubona amaraporo y'uburenganzira bwa kiremwa muntu aza buri munsi mu Rwanda ni zero icyo ni zero rwose abakongera bakavuga ngo bari baje guca igitugu kugeza ubu umudigitatire wa mbere dufite ni Perezida Paul Kagame ibyo nawe arabyemera n'amahanga arabyemera ikindi bari bavuze ko ngo bagiye gucyura impunzi ibyo ntabwo bigeze bahubwa impunzi zikubye inshuro 10 ukibaza uti mu by'ukuri abo bantu niba barishwe bazize iki ntabwo bavuga ngo wakoze intambara yo kugira ngo ufate ubutegetsi gusa ibyo nago bishoboka wakoze intambara yo kugira ngo wice abantu uzana ibyo bintu byafunguza ubagabanye hanyuma ntiwanita yuko nabo bakoreje genocide y'abatutsi nabo bagomba bashobora kugenderamo ibyo byose urumva ni ibintu birebire cyane ubwo bakina mu bintu bibwira ko ari ibintu byoroshye ariko ni ibintu bikomeye cyane niba mumaze ati abo bantu bazize iki ko mu byo warwaniraga nta na kimwe gihari azasobanura iki nibijya imbere mu rukiko rero uzasanga abahutu ahubwo bararenganye cyane cyane no kurusha n'abatutsi ariko nunganire mvuge yuko kwica umubare wari ushobora kuba mwinshi ushobora kuba muke ariko ikigendere wari ukurimbura abantu aho rero akaba ari ahantu hakomeye ku buryo mu minsi iri imbere bizanakomera kurusha uko tubitekereza murakoze
urakoze niba icyo umuntu yakongeraho nuko gusa ntabwo ari direction nashaka kubiha ndongo njyewe cyo nashaka kuzana uyu munsi ni ukwerekana amanyanga yakozwe mu rubanza igitwe kandi babikoze bagerageje bashaka kwica urubanza no kugira ngo barukate nyine rutazagera ku myanzuro yarwo urumva ko byifashe indi ntera ariko mu by'ukuri niba hari abantu babyemejwe ko bakorewe genocide ibyo byose genocide ni ikintu kiremereye ni ukuvuga ko abantu baba bagerageje hari gahunda yo kubica kugira ngo barangize icyo ngicyo kiba gihari cyangwa se bo ni ibintu biremereye byo mu Rwanda ubwo n'ibindi wenda buhoro buhoro tuzagenda tumenya biri ko biraza tuzagenda tumenya uko byagenze byose bizajya ahagaragara igihe lotan igihe byose kizabishyira ku musambi byose tubimenye bo igihe gusa ikintu ushaka kukongeraho ahangaha ni uko hari agacenga buriya Kagame yateze Ubufaransa nako tugomba gutekerezaho yarabwiye ngo ntabwo amaraporo twayakoresheje kugira ngo tugire abo dufunga ngo tuzarega nta mutegetsi w'Umufaransa tuzarega nta gacyo tugamije twebwe turashaka kuzura umubano gusa ibyahise byarahise yizeza ko nta muyobozi cyangwa se mu bantu we na mu gihe cyaba Mitterrand uzaregwa n'iki byose ariko ashobora agacenga buriya ashobora kuba yarakubise agacenga gakomeye kubera ko ashobora abafaransa umuntu ku giti cye esiteri ishobora gutuma umuntu imuri inyuma akagenda akarega ubufaransa cyangwa association itari ya leta idafite ahuriye na leta ikagenda ikarega ubufaransa kandi ibyo muzabibonera ubundi association ziriya zikorera mu Rwanda cyangwa se ziri muri diaspora zibogamiye kuri FPR ariko zidafite aho zihuriye n'igihugu bashobora kuvuga ngo nizo zahagurutse zijya kurega ubufaransa ibyo bikitwa ko ari abantu ku giti cyabo bareze ubufaransa kandi ari leta yenyegeje ikabasaba kujya kurega ubufaransa kandi ibyo ngibyo leta Kagame murabuzi muzi uko akora biriya rero ni agacenga yabateze ahubwo biriya iriya raporo ni nka ya nkota ihora yizunguza ku mutwe w'umuntu Kagame azajya ahora ababwira ati muceceke mukore ibyo nshaka nimugira gutya nimwanga ndabarega cyangwa se ati hari abantu bashaka kubarega ariko mugize gutya twagenda tukabacubya tukabinginga bakagira gute ibintu nk'ibi biriya bintu kuvuga ngo ntibazarega abafaransa byo mu byibagirwe biriya bintu ejo bundi muzabona abantu ku giti cyabo cyangwa association organisation runaka ariko zibisabwa na FPR zijya kurega abafaransa ejo bundi muzayibona ntabwo kararimo agacenga gakomeye cyane reka rero tujye ku ngingo yacu ya nyuma nizera ko wenda ntara komantire nyinshi turi bugire ni ingingo ivuga ngo intandaro y'ikibazo cy'ibura by'ibiribwa muri Afurika mu mboni za Perezida Kagame ngo intandaro y'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri Afurika mu mboni za Perezida Kagame uko Kagame abibona ngo Perezida Paul Kagame ngo yagaragaje uko umusaruro muke inzitizi mu buhahirane ihindagurika ry'ibihe n'icyorezo cya COVID-19 nk'intandaro z'ikibazo cyo kutihaza mu biribwa ku batuye umugabane wa Afurika ibi ngo yabitangaje hehe mu nama ngo mu kiganiro cyateguwe na Banki Nyafurika itsura amajyambere ku bufatanye bw'ikigega mpuzamahanga cyita ku buhinzi IFAD ndetse n'ihuriro ry'ubushakashatsi mu buhinzi muri Afurika FARA Perezida rero Perezida Kagame ibitekerezo yatanze ngo impamvu abona zituma ngo mu abanyafurika batihaza mu biribwa ngo hari imibare ngo banki y'Abanyafurika ngo itsura amajyambere ngo iragaragaza ko 70% by'abaturage bo muri Afurika batabasha kubona indyo iboneye nyamara ngo Afurika ngo yihariye 60% by'ubutaka bushobora guhingwa ku isi yose okay Perezida rero impamvu atanga ni izihe aravuga ngo harimo ngo impamvu abanyafrika bafite ibazo by'ibiribwa nta biribwa bihari ngo hari umusaruro muke mu buhinzi ngo inzitizi ngo zikiri mu buhahirane ndetse ngo ngo numusaruro ngo 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 kuhahirane ngo n'ikibazo cya ngo cyo ngo cya covid ya nabyo yabivuze ariko icyo umuntu yavuga nuko hari ibintu Kagame yirengagiza ndabwo urukira kibazo ntabwo yagombye kukizana kubera ko nta nubwira namaga ngombe kujyamo kubera ko ministre w'ubuhinzi aratubwira ko mu Rwanda nta kibazo kibiribwa gihari nubwo dufite abana 38 bagwingiye bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye u Rwanda ruri mu bihugu bifite umusaruro muke cyane ngo ruri mu murongo utukura ariko ntabwo leta ubwawe ntibyemera uriya ministre hashize nk'imyaka 2 yigeze gutangaza n'ubwo ari 2019 ministre w'ubuhinzi uriya Mukeshimana yigeze Dr. Mukeshimana yigeze gutangaza ko ngo abantu bafite ikibazo cy'ibiribwa ngo babona ibiryo bibagoye mu Rwanda umubare ngo ni rimwe n'ibice 37% gusa urumva umuntu umwe niwe ufite ikibazo ngo niwe ubona ibiribwa bimugoye mu Rwanda urumva ko Kagame ntago mbye kwicara muri iyi nama ko Rwanda ruratekanye nta kibazo rufite kumpapuro nta kibazo bafite icyo nicyo cya mbere icya kabiri urumva ko niba ajya kuvuga ko u Rwanda rufite ibibazo by'ibiribwa abwo aravuguruza mu ministre we kuba abahora batubeshya ko nta bibazo by'ibiribwa bafite ikindi umuntu yavuga nuko Kagame yavuga ngo bakeneye ngo mbere na mbere ngo dukeneye kuzamura ubushobozi bwacu mu bijyanye n'ubushakashatsi boke ubushakashatsi reka tubivuge gatoya muzi neza ko u Rwanda nta n'ikindi gihugu cyo kwisi gikora ibintu nk'ibyo u Rwanda rukora kubona u Rwanda rufata umunyaka 20 yose nubwo kugeza muri 2018 na 19 bari n'ubwo budayeri nta nubwo barabasha kwihaza mu mbuto hari igihe bafataga imbuto zose ziterwa mu Rwanda bazivana hanze imbuto zose ikiraka bagafata abamika bagendaga amamiliyari n'amamiliyari y'amadovize bajya yo kwimporuta imbuto bazivana muri Zambia muri Kenya muri Uganda muri Zimbabwe aho hose bajya kuzana imbuto ariko iki byaterwaga n'ubusambo kugira ngo abantu bamwe bo muri FPR bakomeye bahabwe ikiraka cyo kwimporuta imbuto zose zo guterwa mu Rwanda rubwo n'ubujura kuko bashoboraga kuziturira mu Rwanda noneho ayo mafaranga yose bajya ku ubundi asset ibyo bakoraga ni nko kujya guteza ubushakashatsi bwo mu bindi bihugu mbere kubera ko niba muri Zimbabwe muri Zambia muri Kenya muri Uganda bakora ubushakashatsi bazi neza ko bafite abakiriya bo mu Rwanda urumva ko bazakora ubushakashatsi babuteza imbere gutera imbere kubera ko bafite abakiriya babona amafaranga menshi aturuka mu Rwanda urumva ko bari barimo gusenya u Rwanda bubaka ikindi gihugu basenya ubushakashatsi bwo mu Rwanda ariko bateza imbere ubushakashatsi bwo mu bindi bihugu icyo ni cyo cya mbere urumva rero ko umuntu wakoze ibyo bintu imyaka 20 atanga amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari bayabaze amafaranga batanga ku mbuto wagira ubwoba warangiza ukaza kuvuga ngo ukajya imbere y'abantu ukavuga ngo mu Rwanda ngo nk'uko ngo Afurika ngo ukeneye ngo kwiteza imbere mu bushakashatsi n'ibyo bintu wakoze ni ibintu biteye ubwoba ikindi yavuze ngo kuvugurura ngo uburyo ngo ubuhinzi bukorwamo ngo ni ibintu byihutirwa oke none hari ahantu yavuze ngo rero ngo bakeneye ngo ibiribwa ngo umusaruro w'ibiribwa ngo wisumbuyeho ngo ku giciro gitoye iyo ni Kagame avuga ngo kubona umusaruro w'ibiribwa wisumbuyeho ku giciro gito umva amagambo ya Kagame mbo none zo wabona umusaruro wisumbuyeho gute utanga Kagame sinzi niba ibintu asinye byose abayabisomye Kagame ntabwo azi neza yuko ubuhinzi bukoresha abantu barenga 80% yabuhaye amafaranga bije 3.72% bya bije y'umwaka muri uyu mwaka ibyo ntabwo ari wabisinye ubu ntagazi abantu 80% wabagenera amafaranga 3 nako 3.7% bya bije y'igihugu ari abantu 80% urumva ko abantu bazatembere gute cyangwa se iyo segiteri ubwo buhinzi ugenera 3.7% kandi bavuga ngo ibiryo biba mu Rwanda byose ibiribwa byose biba mu Rwanda 96% ni ibiryo ni ibiribwa bihingwa mu gihugu bituruka mu gihugu ariko Kagame akabagenera 3.7% byabije kwa 80% bakora uriya warangiza ukajya kuvuga ngo urashaka ngo gahunda ngo yatuma ngo umusaruro uboneka ku bwinshi kandi ngo ku giciro gitoya noneho tujye ku giciro noneho igiciro umusaruro waboneka ku giciro gito gute kandi uzi neza ko mu Rwanda hari ikintu bita pole ku musaruro w'ibiribwa kandi umunopole nako umunopole ku musaruro w'ibihingwa kandi iyo monopole ko ikorwa na FPL cyangwa se abacuruzi bayibogamiyeho akaba ari bo biharira umusaruro wose w'ibirayi w'umuceri w'ibigori ibintu byose bakaba babifiteho monopole kandi iyo monopole ku musaruro uhingwa mu Rwanda akaba ariyo nkuko mu Rwanda bisobanura akaba ariyo ituma ibiciro by'ibiribwa bizamuka bitumbagira umva ko ibyo bintu byashoboka bite aho ngaho umuntu yakwibaza ese ibiciro ubundi wa uri gusoresha ubutaka wa buri gumo gusoresha ubutaka ibice by'ibiribwa bikazamanuka bite imisoro umusoro ku biribwa umusoro wa leta ijya ku biribwa watuma ibiciro bite bihenduka gute ibiciro by'ibiribwa ku masoko bihenduka gute n'umusoro uriho n'umusoro w'ubutaka donc umusoro ibintu ku bucuruzi n'iki byose ibyo byatuma ibiciro bihenduka gute aho ngaho ni ikibazo umuntu yamubaza ikindi yavuze ngo urubyiruko ngo rukwiye kumvishwa ko ubuhinzi ari akazi keza mu Rwanda koko hari urubyiruko rwinshi rudafite akazi ariko se urubyiruko rwajya mu buhinzi gute ahantu leta ishyira amafaranga 3.7% byabije umva ko abahari nabo nta kigenda nta nyungu irimo nta gafaranga karimo ntabwo ayo ari amafaranga bashyira mu buhinzi ntabwo ari ikintu cyashitura urubyiruko ngo rugiye mu buhinzi kubera ko nta mafaranga bashyiramo 3.7% yabije urumva ko ahangaho ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yavuga ni Kagame yavuze ngo ni ikibazo cy'imihahirane hagati y'ibihugu ngo nabyo bituma ibiribwa biba bikeya bigateza inzara n'iki byose ngo ni ikibazo none se niyo icyo kibazo akizi azagikoraho iki ni ikihe gihugu kindi cyafunze imipaka ku Rwanda kubera abizi ubwo ashaka gusobanura ko iyo azanye ikintu nk'iki ngiki nuvuga ko ashaka gusobanura ko nanone ibibazo by'ibiribwa biri mu Rwanda nanone bituruka ku bibazo by'imipaka yafunzwe nicyo bisobanuye imipaka y'u Burundi imipaka ya Uganda ntiwavugaga ibiribwa byinshi byazaga mu Rwanda urumva ko arasobanura ko ngo ubuhahirane kandi ubwo buhahirane avuga ubwo bwagombye kubaho kugira ngo ikibazo cy'ibiribwa gikemuke niwe ubwica niba sazi ko ubuhahirane bufite akamaro mu kugira ngo ibiribwa bisirikire bivuye mu gihugu bijye mu kindi kuki yafunze imipaka aho ngaho nacyo ni ikibazo umuntu yamubaza reka ndekere aha ngaha ariko murumva ko ibintu Kagame yibaza nawe ubwe ntabikora yarabyishe arabirangiza bakaba ari nazo mpamvu wenda mu Rwanda hari ikibazo cy'ibiribwa ni ukubera ko ibintu byose byagombye gukorwa kugira ngo ibiribwa biboneke mu Rwanda ntabwo biboneka ibyinshi yabivuze ariko nyine nabyo adakora reka ndekere aho ngaho turangize ingingo twihuta bo reka mbasomere n'ingingo ya nyuma wenda mu magambo makeya nuko ngo abanyarwanda bafungiye mu gihugu ngo abanyarwanda ubu ngo abanyarwanda bafungiye mu gihugu ntabwo inyagamburiro abatuye Rusizi ngo barasabwa amadolari 30 cyangwa se 30,000 mu mezi atatu kugira ngo bemererwe visa yo kujya muri Congo i Bukavu ngo kwerekana icyemezo ko wipimishije COVID-19 kandi uri negatif ko yo nta COVID ufite ngo ntago kigihagije cyo cyemezo nti cya COVID ko uri negatif kuri COVID wipimishije ngo icyo cyemezo ntigihagije kugira ngo bakwemere kwinjira i Bukavu muri Congo ugomba kwerekana visa kandi visa ugomba kwigura amafaranga 30,000 mu mezi atatu imara mezi atatu ese mu bihugu by'abaturanyi muri EAC ko ni ikibazo umuntu yabaza Kagame ko kwerekana ubundi muri biriya bihugu bitandatu u Rwanda u Burundi Tanzania Uganda Kenya na Sudani yepfo nyirengo ibyo bihugu byose ubundi abanyarwanda bagombye kujyayo bitwaje indangamuntu gusa nta visa nta passport ntaki eske ubu ngubu bwo bajyayo bemerewe kujya bajya Uganda uko bashaka bajya i Burundi uko bashaka kandi babyemerewe kujyayo abanyarwanda bemerewe kujya i Burundi n'i Bugande bakiga bagakora bagashaka imirimo bagakora ibintu byose esko bajyayo dabor icyo ni ikibazo gikomeye none birakundwa kandi teorikoma niko bimeze no muri Tanzania esko bajyayo babyemerewe bajyayo bahabwa ikaze muri ibyo bihugu byose ahangaha ni ikibazo urumva rero ko abanyarwanda bagombye kumenya ko baracunzwe cyane ariko baranafungiranye kubera diplomasi mbi kubera umubano mubi Kagame afitanye n'ibihugu bituranye urumva ko batangiye no kubaca amafaranga ya za visa ntabwo bemerewe kujya kuba bakwiga ngo bajye kwaka imirimo mu bihugu baturanye bajye gukorerayo mbega barafungiranye ntabwo bahabwa ikaze mu bihugu duturanye kubera diplomasi mbi kubera ubushotoranyi bwa Kagame akaba ari nazo mpamvu akaba ari impamvu imwe mu byatumye bagombye kwibohora kugira ngo nyine babone ubwisanzure babashe gutembera bajye gushaka azi mu bihugu byo duturanye bajye gukaka bajye gukora imirimo yindi bajye kuyikora mbega babashe ku uburenganzira bahabwa n'amategeko mbega binjoyinge wa mugani wabo binjoyinge ubwo uburenganzira bahabwa n'amategeko kuba bari muri community ya East Africa ariko ntago bishoboka East Africa community bayibereyemo ubusa kubera ko bafungiraniye mu Rwanda nta ikindi gihugu kibakira kubera ko Kagame abana n'Abirika ndekera aho ngaho namwe mutanga igitekerezo cyanyu mu buryo bwihuta ariko reka mbanze ntwari magambo avuga nagwe cyane ukanasezera ijambo ni rya ntwari
murakoze bwana Kabagema ya ikintu natangira mvuga kandi mbwira urubyiruko ese bavandimwe rungano ko batubwiye ko turi muri Singapore ya Afrika ko batubwiye ko turi muri service economy ko turi middle economy ku isi ko abandi bose ahubwo bagombye kuza bakiga ibyo dukora mu Rwanda rwa Kagome ngo ngaho tujye guhinga kuki mutajya kuba abahinzi ni gute se buri service economy abantu bawe bose bajya guhinga iyo nibyo birashoboka basi bavuga ngo dufite inganda ngo abantu bagiye gukora mu nganda aho bavuga ngo turi gutera imbere none ngo abantu bajye ngo ubuhinzi kandi turi muri service economy si ibyo batubwira buri munsi kwa FPR ryose buri kanya hari ikibazo aba ari abandi umwaka ushize bari kutubwira ngo ni abanyarwanda ngo bari kwiga bari gushaka kongera gukora jenoside buri mwaka aba ari abandi baba bari gukora ikintu ariko bo nta kintu baba bari gukora buri kanya aba ari abandi bari gukora ibintu abandi bari kutubwira ngo ikibazo cy'imirire ngo ni imipaka ifunze none se Paul Kagame reka mwibarize umaze imyaka 20 irenga uri umutegetsi igihugu cy'u Rwanda mu Rwanda tutari muri dezeri u Rwanda rutari food sufficient u Rwanda ubundi mu Rwanda bagombye kuba bashobora guhinga ku buryo nta muntu w'umunyarwanda bagombye kwicwa n'inzara Habyarimana yari afite amakosa menshi ariko sinzi niba abanyarwanda habagamo inzara no mu Burundi ariko ugiye nko mu Burundi uvuga ngo ni Burundi igihugu gitoya mu Burundi nta muntu uri kwicwa n'inzara urebye mu Bugande nabo bafite COVID-19 mu Bugande nta muntu uri kwicwa n'inzara none si abanyarwanda abantu koko ni ibiki bari kutubeshya tukwiye kubyibaza murakoze
urakoze cyane reka tujye kwa Jean Pierre nawe agire vuba asezere bo Jean Pierre jamuri ryawe
urakoze Eduard nanjye navuga gatoya kubera yuko uko yaravuze ku kibazo cy'ibiribwa bice urumva bashobora kubigira byinshi n'igiciro kikagabanuka urazi hariho ibi bintu bya modified food abantu bakora ukajya usanga hari sorte z'amoko wajya kugura bigaterwa n'amafaranga ufite iburayi birahari ariko byose ni siyansi uziko education mu Rwanda nta kigenda none se utigishije abana ngo bamenye ubwenge bashobora n'uburyo bakora ibyo byose rwose bashobora kubikora kandi ukagira ibiciro bigabanuka buri wese akajya kugura akurikije ibyo afite bamwe bakarya ibyiza bikurikije nuko bifite n'abandi bagakarya nyine biriya bitwita organique na non organique urabona ni ibintu bibiye bitandukanye kandi byinshi ariko ubu ntago bashobora kubikora niba education ikiri hasi aho rero ari ibeshya cyane kubera yuko niba agenda ajya kuvuga yisabira ndumva yindi cyo abazamukorera ni nko kumukuriraho inguzanyo yarafashe kubagabanyije kuzishyura ntekereza ko ari cyo bari gusaba naho ibindi byose byo kuvuga ngo hari ikibazo cy'ibiribwa niwe ubitera ntiwajya mu Burundi nk'uko mugenzi wacu yaravuze ngo wumve hari ikibazo cy'ibiribwa ntiwajya muri Congo ngo wumve hari ikibazo cy'ibiribwa hose so ubwo rero urabona ko ibintu yakoze cyane nka biriya byo gufunga imipaka no kuniga demokarasi abantu bavuga ibyo batekereza demokarasi rwose bagomba kuyirekura mu byo bakora byose abantu burya ntaga abantu bashobora kumenya ubwenge cyangwa kuvumbura ibintu utabahaye uburenganzira bwo kubivuga ngo n'abandi babyumve ibyo ngibyo niba bidahari ntabwo bishoboka kucyo kindi waruvuze rero cy'abantu bajya muri Kongo batse visa ubundi muri East Africa yose nta visa yari ikwiye ariko ikirenzeho muri Kongo ho urazi nka umunce zariya za Rubavu na hariya Cyangugu aho bakunze no kuharasira abantu ahubwo ngo bashaka kwambuka ukumva ngo babarashe ngo baba bikanga nyine ubwo yenda bashobora guturuka hakurya ariko mu by'ukuri banabica nta kubakinisha ndumva Rubavu aherutse kuharasira abantu mu iki cyumweru gishize ubwo rero kugira ngo abantu bajye hakurya cyangwa mu mpande zose dukikijwe n'ibihugu bine ariko byose nta hantu hari umubano bavuga ngo ni mwiza kandi hari n'umubano mwiza na ziriya mpunzi za Kongo zataha nisubura ubona dukeneye kuba dufite impunzi mu gihugu kidafite ibiribwa koko impunzi ziriya nkambi z'impunzi ziri mu Rwanda zagombye kuba zidahari kandi dore imyaka zihamaze so ubwo rero akaba ari ikibazo mu by'ukuri nkaba nsanga uwakwiye gusoruva gukuraho ikibazo ni nawe ugitera rero ubwo ngubwo question mark ni ubutegetsi bwa FPR mu by'ukuri butameze neza buri gutera abantu inzara hanyuma bakajya gusabiriza babaye nk'umuntu wicaye ku nzira ufite akaboko kacitse cyangwa ikiganza yirwa asabiriza ibyo niko Kagame niko ari kubigenza kandi mu by'ukuri yarabeshyaga ngo ari kubaka ngo Singapore so na numva rero mu by'ukuri nahagarariraho ngaha ariko no kubagaya cyane cyane bakumva ko abanyarwanda cyane cyane yaba ari mu gihugu yaba ari hanze bagomba gukomeza kwishyira hamwe bakongera ingufu kugira ngo dukire kare agatsiko ko babeshye byinshi ariko usanga byose biri kugera ku iherezo buri wese yagiye atanga igitekerezo cye agakora uko ashoboye icyamikoro iyo yose ashoboye kumuha akagira icyo akora njye numva kare agatsiko twakikiza rwose naba rero mbashimiye ngushimiye Edouard wateguye iki kiganiro Cedric na Zefani twafatanyije na Chantal Nyange na Serge ubwo ngubwo mwese ndabashimye kandi ubwo naho ubutaha murakoze
cyane reka njye kwa Zefani nawe watanga igitekerezo cyawe warangiza ukanasezera ijambo ryawe Zefani
wakoze kabagema jyewe birantangaje kumva ko uriya mugabo yagize icyo avuga ku kibazo cy'ibiribwa kuko kwanga kudevelopa ibiribwa ni ukuvuga ubuhinzi biva mu butaka biri muri gahunda ye mu Rwanda biri muri gahunda ye Cedric yari arimo avuga ati yaba yahaye yashyize ku ntebe ntuzero sector service ibyo yagombaga kugenera ntuza ubutaka ubuhinzi ubworozi n'ibijyana nabyo byose abivanayo abijyana muri service ni ukuvuga ngo gahunda niyo gusonzesha abaturage ntabwo yagombye kujya muri gahunda muri ntuza porogaramu izamura cyangwa ishakisha intuza mu ubuhinzi cyangwa se ibiribwa kuko we ntacyo bimubwiye ahubwo we kuri we basonza bakagira ntabwo umuntu yaba afite 38% y'abana barwaye bwaki bafite imyaka irimo z'itanu ujye kuvuga ngo hari ibiribwa ngo byaterwa no gufungura ntuza gucuruza kandi yaranafunze imipaka urumva ibyo byose birerekana gufunga imipaka warangiza ukajya gutangaza ngo Afurika igomba kugira ntuza trade ntuza yose tukabikorera Kigali kandi wowe imipaka yawe yose yo muri ntuza ifunze ubwo urumva ibintu byose ntuza bihari byose arahejya kandi bigamije iki bigamije gusonzesha cyangwa gukenesha abanyagihugu cyane cyane mu byerekeranye n'ibyo by'ubukungu utekereze umuntu ujya hariya akavuga ngo vision 2020 ngo akavuga ngo mu myaka 20 azaba ageze muri middle income igihugu cye kizaba kigeze muri middle income countries middle income nuzo formule planetaire nationale umwaka ushize yatangaje liste y'ibihugu 25 le pauvre et vulnérable pays muri ibyo ngibyo hari mu Rwanda kandi kuva yavuga iyo vision 2020 todo kuwa sansi ya nuza y'ubukungu mu Rwanda umunani karindwi cumi na kabiri icyenda umunani gutyo iyo wageze muri iyo kuwa sansi imeze gutyo buri mwaka hakuntu waba utageze muri iyo middle income country ariko uri kumwe na Afghanistan imaze imyaka n'imyaka mu ntambara ukavuga ngo ubukungu ngo ubuhinzi ngo buzajya ubuhinzi nta ntuza nta capacité de recherche d'amélioration y'ubuhinzi n'abahinzi iyo bahinze byazamuka byajya kwera bakagenda bakabirandura bakajugunya bakababwira ngo ugomba guhinga ikigo kintu kimwe gusa ntukinga ibindi hanyuma nabyo ntubipfuze uko ubishaka warangiza ukavuga ngo abaturage bashobora kugira ntuza ngo nta nzara iriho kandi nzaramba iriho kuva muri 2012 ibyo bintu rero njyewe ndavuga nti uriya muntu yagiye he kuvuga ibiki arabwira abandi kandi igihugu cye cyararangije abantu baravuga ngo ni muri prizo ntabwo ari prizo gusa kuko hari za prizo zitanga ibyo kurya bakarya bakagira hariyaho nta n'ibihari abantu barapfa bagira gute donc ibiriya bintu yavuze n'igipindi ni bya bindi bisanzwe ariko nta substance irimo naho waba utari umunyarwanda uzi ibibera mu Rwanda wavuga uti uriya muntu aravuga ni sinzi uko nabitarifiye ariko rero byose ni ikinyoma kiri aho ngaho ahubwo ashaka kwerekana yuko we azi ubwenge azi byose azi ibishobora gukora n'ibidahuza kandi akaba nabikoresha ariko ibyo avuga n'ibyo atekereza biratandukanye ibya pasiporo ze naho yazi icumi akazi ngo bagire ibihugu byamaze kumumenya byamaze kumenya gahunda ze byamaze kumenya yuko bagomba kwirinda abantu bavuye mu Rwanda kuko baba bafite misiyo nyinshi ibyo bihugu baturanye naho muri za koru zabo bavuga ngo hari transfer hari ntuza hari pasiporo cyangwa se karite ntuza y'ibihugu by'intuza ntabwo bashobora kumwemerera kuko bazi yuko urabona abanyarwanda bagiye muri ntuza muri Uganda akabareka bakabareka bakagenda ni nawe unabiyica ahubwo aho bashoboraga kuba bari bagenda ni muri Congo nawo ni miti bike bakaba babafungiye neza abanyarwanda bakabura aho baca tous les sens wakoze cyane kabagema kandi bashimire umwanya wawe n'ibiganiro byiza mugira murakoze cyane
murakoze mwese aba twafatanye ikiganiro mwese ndabashimye mwakoze cyane n'abadufashije kuri technique turabashimye abadukurikiye mwese turabashimye mwese Imana ibarinde nikabagema Edouard ubategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho turabakunda cyane kuri radio itahuka mugira amahoro
Bimboje kwa ninga wa kwanga angu kwa uchira kwa gahidu na chini nivigani ronaje musubiza kwa nagani la ningari Naho ye
Nibiriye mitemene